Even in the bug world, there are vegetarians. In fact, most insects are plant eaters.
Hata katika ulimwengu wa wadudu, wapo wenye kula majani tu. Hakika, wadudu wengi hula mimea.
The tiny scale of the insect world is just like the big world of mammals, with herbivores outnumbering predators. Think about how many gazelle and antelope and zebra there are on the plains, compared with how few lions and cheetah. It's the same with bugs.
Upeo wa ulimwengu wa wadudu ni sambamba na ule ulimwengu mkubwa wa wanyama, huku walaji mimea wakiwa wengi kuwazidi wawindaji wanyama. Hebu fikiria, idadi ya paa na kulungu na pundamilia waliopo maeneo ya tambarare, ikilinganishwa na idadi ndogo ya simba na duma. Hata hivyo, ndivyo ilivyo na wadudu.
These grasshoppers are found all over Kenya, eating all types of plants, grains, and crops. Natural predators keep them under control.
Hawa panzi wanapatikana kote nchini Kenya. Wakila aina zote za mimea, nafaka na mazao. Wawindaji wa kiasili wanachunguza kukua kwao.